Don't tell me me la zetu we.
Sisi wa shindu wa vizazi vetu we.
Tama yako lazima jugu we.
Villain the discipline, I talk it this meme. Slate share spooky wise, kwenye big screen. Nasaka chiching, nafanya big things. Kaz kaz, nye wad ones, hamni shush meme. Many striker mwenye kiwa kuitikisa nyavu. Many fighter kauli mbiyo mkuwa shikisha dabu. Taita mwenye mbiyo zisomiza puff. Kama baisa kona mlio kidita mina rap. Na kitema 16. Au hata nyingi bars na rushiwa g-strings. Shilingi au hata bras. Mixa shango nyingi applause. Picha pambe mdingo of course lotambiwa kona king of flows like babi wacha pepa. Ma bling bling. Mi waga spin the vibe imejama didin. Kichwa ni mengi saa na napo win. Naona macho wa trenching kama msa kwa kingpin. Mina hustle twin twin. Haters wana nuna waya sijalegeza. Man haupas kupuzo kama hauna cha kupoteza. Na hata kani fedha nyingi nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika. Na ikumbuka shida mavumba nkishika. Na wasafisha lonchafua walona mbea njana alisha na kwenye nyua. Walona ngusho loliza na fute chozo londulumu. Wakinkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kilecho kusongesha mbele na tour. Sure, kwani aujawego mwona brooks agari pindi kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na vigingi vionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mbefo kukere yoni witness. Kuna mambo yaji bila force vyo kipozo tanyoya. Na kwangu huru so chochote kia watu musu kose.
Nice from